kazibu kuluna tusana kavuza kazibu yenze paso mwana wakatili soka kutusa mbaka wa mcharu wikae andu yukara wa musula mchienu namba naka gamba kakubagiza mwini uyo jense nujira wa mutia mwini nyumi abu nyumi evi ndu vyokule jandu wa ule rembo zindese ambu funzi kuluna tusana chiru wa tejizibu wa denga javu siru endu wa deo kudula Manimu sito lina kureti kumukubuli omune ngeri ndaraje ya tundwa Lero kutula nkaita kazole sikisao mugabe ya liungwa funubu kaka Kale singatu wali mkureti emu singatu wali kuwanga na vetiwa Zobo zifuna nukudari langa barala kukama wense nubira nga mujoga Ateki sasa batero kutula nazimati batera kubira bantu wa vetiwa Zivansi mbize ziva wakamu njokera Urumu kuyuru sinabachara Sevi visa rutiwa vya bukaka wanzima Jero kukoma ngazi wendo uza Nero mkaze ngoye nesiriji mkufute Vizi vya runa kungeri ya kalengi Wemba nimbi ntuali we polisi Wali wate ya govanga na bachafo kujewe era nga wachami wabarodi Yatula nyoro kubasiri nje mwaka suti kama nji wa mwana bachara Nijava mkuchai wabarirano kujanga ulia jewu wa mpima mkuredi Habeji kache vanutuka kuruwa songa goreji kache simbi na bachara Gore uwe engeri yokuze ye mungu yambe mtingo pakumaso Naiseno muma njiti yechuse, chisea chatu kemire mbogu chupa Aba bakazi bawanda karanga sali, abana banobo muyati wa warumbi Pia liasoboro kumana wacharo lukana, wafao nazikuwa muro Aba kenya wali ya bebitiwa, wachawe baraba kutte wa mraga makapa Wafiri tengali muchi umbobo mwundo, bebali minyane bienje Akama koti kapuka usense mikuwa ezali kanzu ntura zaba isi Newe uzengeri jia kuatia kwe watakutuse mkono wokusiwe miaka Wano wenjikira mbira wakudula Kumusajia unadula, usasiradula, talina chivanja Natalambi buko sanga yomusajia paka sana Kula masuti ngato na masawa Bati yokaze titivi na kula ngasawu Siti za matewe ulio uyonje Olechiwe mpeche valinya kuwa nsivu Tunula mwaka uko kajani kuliso Olubane na waduli la mbaye Kwa tula ya itamurugi Eye moto kakula ya chirudi nyosi mbala ni ila vila katiku kuchopa Bana banyaga banyaguru lange chitaro Ulumu kuduli sanga mbiwembe Uliwata ilo satiro kuno nyawanyazi moto kayenu njeri tumerereyo Koduli na balitandikira uo kusekane kakati hatule muka matu yami Tulina kabanja watena kazinga katono katenga nechivuga chongero kukocha Mwiche mwere na mkofa singa Uduli langa mkobara kama maso Mamuchibuka mbate ngule chivanya kuzifuna n'okudaaliranga abalala mukama azizza n'osigala buggo ebyobugaga nga wabifunyeza enkusaba wejjukire nti ejja beeba ne gundi olaba omukama aziwamu pakasoweeka gwe wali okozesa n'abala mitwalo abagagga bangi bw'ogenda kuyamba ekizibu obunafu n'obusimu byobirangirwa ggwe songa tewali muntu yeemala yekka tomuvuma muyamba lifuna ebirungi tebaliba tafunye ekyo tekikuleeta kulwakka buli omu n'engeri y'endala gye yatundwa omwenkanonkano si kya butonda amazima okuva ku bajjajja waliwo okusinga singa bafuna ensimbi tezibakwako nandiwagidde ennyo ensonga y'okutuula naye okusinziira ku bendabye abanji abakomye okutuula kyabuwemu ng'ofunye ebirungi nammwe abatuula olw'okuba abakyala olugana bazza okubatya wamu n'okusonga omukazi nkwengaasekera yengeza lwa nsonga buli lwoserebwa badduka misinde bino byenjogera singa mubikwata ndowooza mwandibadde mufunye engeri ebazimba gwe bwozifuna n'ofuuka omusingi mulambo oyambirewo abaana ku tto oligwandayidde olisanyusa mukama olw'obuyambi bwowo kyokubeekongolako mu kifo ky'okumuwaana odda mu kutuula mutunule mulabe ebifa mu biseera ebijja muli mu magye nti eriyo okucyoppa kimwejja ku bantu kubasinja ebawaga bw'oliba obudde olibula kuyamba naye ekifembayo olegamba kwaze katonda muyiga amayisa abaana ba kitange bino byenjogera n'ebikwatibwa nze ndayira muzitwa ndifuna emirembe emirungi mwebala okuwuliriza era n'okukwata kulunontuusen'akaboozi akazibu yeze baaso mwana wa katindi sooka kutuusa bubaka bwa mukyalo weeka eyantumye obbalaba musula mutyeno nampa n'akagamba kakubagizaamu emyoyo nti ensi eno mugiraba mutyamwe nyumya bunyumya ebintu by'okulijja ndwawo leero emboozi ndiise yambufunze kulunontuuse n'ekirwadde ekizibu ate nga kyabusirwa endwadde y'okuduula manyi mu nsi tulina guredi nkumoko buli omu n'engeri y'endala gye yatondwa era okuduula nkayita akazoola esigisa omugabi ali omu mbwafu n'obugagga kale singa twali mu guredi emu singa tewali kuwaŋŋana bitiibwa gwe bw'ozifuna n'okudaaliranga abalala mukama w'ensi n'obeeranga mujooga ate ekisasa batera okuduula amazima tebatera kubeera bantu ba bitiibwa ziba nsimbi ze zibawaka mu njogera olumu bugoye oluusi n'abakyala so ebyo ebisatu tebiba bya bugagga mazima bitera okukoma nga nze bwe ndowooza era omukazi engoye ne siringi nfuufu tebinzi bya lunaku ngeri ya kalingi bwe mba nnimbye entwalibwa epoliisi muyambe bannammwe mu kifo ky'okubeekongolako mu kifo ky'okumuwaana odda mu kuduula mutunule mulabe ebifa mu biseera ebijja muli mumanye nti eriyo okucyoppa temwejja ku bantu kubasirinja ebawaga bw'oliba obudde olibula kuyamba naye ekifembayo olegamba kwase katonda muyiga amayisa abaana ba kitange bino byenjogera n'ebikwatibwa nze ndayira mu nsi twandifuna emirembe emirungi mwebala okuwuliriza era n'okukwata
Thank you.